Downloaded from Z Music.
Bashtina, ni anduli, nachan, ni wewe nani? Kupela
champion wow, bonze bashala fe wow. Da kwa baba kote bonze bashala fe wow. Kupele kwe botolo chena chili feti wow. Jani pop poka lyonze chena chaba pama wow. Yonze ni wow. Yonze ni wow. Yonze ni wow. Ejiwa, ejiwa. Yonze ni wow.
Big vibes in a big amwechi mwela. Apa ifikile ni pala shaba mwela.
So fine, plus no kupopo. Kande pundama wow wow. Plus no kukondoka. Ende paka tali ndeko twala Zanzibar. Hatu tengo mabonze tuivile. Ni mfuma fe kutumpa kutumpa. Naka stao kaba vele vele mono fochi fumine walati. Chatin wow, bonze bashala fe wow. Na kwa baba kote bonze bashala fe wow. Kupele kwe botolo chena chili feti wow. Chani popo galioze chena chaba pama wow. Yonze ni wow. Najiwa, najiwa. Yonze ni wow. Yonze ni wow. Najiwa, najiwa. Yonze ni wow. Yonze ni wow.
Status na lila mfene yonze na mabega. Ngasombo kamusane nembeba fefuseki. Kwaba mwai cholo bakulo kushana. Kuingila mofeidi ya ine ya chana. Najiwa, 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 najiwa. Muna nabaluba na kona mayu. Bale punda fe yangu mayo.
Wow, bonze bashala fe wow. Na kwa baba kote bonze bashala fe wow. Kupele kwe botolo chena chili feti wow. Chani pop poka yonze chena chaba pama wow.
Yonze ni wow. Yonze ni wow. Yonze ni wow.
Najiwa, najiwa.
Yonze ni wow. Yonze ni wow. Bilo fya ika kefta fima imanga wa mfati kupala nishi na ibipa. Junto wanu pounsa. Ila swagi Mansi palusaka boss lady wanata. Ulo muta wapakitwe no muvele veta shy eye. Si pampatala. Ila kuje Brighton MC the good finger. Nula vef pundo tuwa papa pampatala. Blow mind apo ghetto culture. Komanda look me no munango kids fellow. Zozo pa kampu wapo pushe sana. So it's sana. Achishan DJ Joe Brown ila DJ Booster. Kufu kaka kaka pwe filimba wife booster. Havana pa kuacha na vana nzu. Tuafuma muzu kwesta pandula. Masala pa teopu ni nganga ya chipari. The beat slayer Jaguar killers. SB campan toxic nation. Chizo man ila top kid. Hey. Chirishe rishe.
Zmusic.site.
Street Beats Production.